Hei tikaruake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero mō te rohe o te waiariki mō te moana a toi māwā te a kokahi Stevens tēnei. Whakahi ana te koromatua o Opotiki ki te tautoko i te hōtaka tuāpapa. He tuatahi mō tētahi wahine no Opotiki ki te ārahi i te whakatūtū whakanui. Kia ora. Kei te whakahi te kaupapa whakamahi a te koromatsua o Opotiki ki te tautoko i te hōtaka tuāpapa. Ko te hōtaka nei, ko te tuāpapa o te whakangungu mō te mahi ki te feketere kuku. Hei tā te pūrongo a te kaunihera o Opotiki e hiahia na te kaunihera ki te whakanui i te hōtaka kamutu ngā tāngata i whakanuia mō te whakaoti i te hōtaka. Hei tā te pūrongo o toko mahatonu rātou i whakanuia mō te whakatutuki i te hōtaka tuāpapa kamutu ara e tahi rangatahi i tahuri ki te hōtaka nā reira e mihiana i te ao a mua mō rātou. Hei tā te pūrongo anō ko te oranga o te anamata mō Opotiki mō ngā ahumahi ki te rohe, kai ngā rangatahi. Nō reira, e mi haro ana i te putanga o te tokomaha mai te hōtaka ki te ahumahi, koi nei tā te pūrongo anō. Kua tuitui ki te hītori o te tauā mō ana tētahi mea hirahira kamutu nā te wahine tonu i whakatinana. I te huihui ngā whakanui i ngā āpiha o te tauā mō ana i te tekau mārua o Hune, i ārahi a Jet Hunia, i te whakatūtū whakanui i ngā āpiha hou o te ara whakapakari o te tauā moana. He wahine Māori no Opotiki i noho ia hei te wahine tuarua ki te ārahi i ngā mahi whakatūtū whakanui. Ka mutu te wahine Māori tuatahi ki te taki i te whakatūtū whakanui ki roto i te reo Māori. Rua te kaumā waru ngā āpiha teina i tutuki i te ara whakapakari o te tauā moana. Hei tā Jet Hunia, kā rehe kupu, he āhua rānei hei whakaorite ki te hōnore nui atu i te hirahira. Ko te huarahi mō te wahine Māori nei o Opotiki, he haere ki runga i ngā waka moana, he ako ki te whakatere, ki te ārahi anō hoki. Hei tāna anō he mahanga akoranga mōna i te tauā moana, ākai te tata te tīmata o te rauna anō mō te ara whakapakari o te tauā moana.
E te iwi e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakina.
Ki ngā whakatāta e pirimia o te whitupōro, o te waiariki, o te moana a toi, o tira ki ngā kapa o te tahara whiti, o te rohe nei. Ka hautū a Opotiki i a Mary St. Michael's ki Opotiki ki te wāhanga pirimia tuarua. Me te wāhanga pirimia whakawhanake, kai te kāinga anō te kapa tuarua o Opotiki, ka tākaro ki a Mary St. Michael's anō a te rā horoi nei. Kā te akera e ngā iwi koe nei ngā kohinga kōrero me ngā kōrero hākinakina mō te rohe o te waiariki mō te moana a toi mā wātea. Ko kahi Stevens tēnei, kia ora.
Nā te maunga